one a man, one a man, one a man, one a man. Hello.
It's the kids, baby.
Watu wanajilase, watu wanajilase, ukijipata wanajilase. Oya masela, watu wanavisase, yani visa juu ya visa. Wamezali wanajilase. Ukiwa juu, 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 utapigwa majungu, ngungu. Utapigwa juu, 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 utapigwa juu, 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 juu. Na ukileta uku, ku, ku, utapigwa kwa juu, 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 juu. Utapigwa kwa juu, 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 juu. Zombie summer now.
Kama tupo bongo maniga. 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 Kama tupo bongo maniga.
Typical fella bandreta, kase benza li pizi la seba. Ah, ripila ridibus, banale muna kipila kikus. Naki teacher ivi le kerula. Ah, shapa bogo mani. Ah, bogo mani. Ah, linale muna mani. Ah, bogo mani. Ah, linale muna mani. Bogo, ay bogo.
Zombie summer.